From the Conference Center at Temple Square in
Conference Center, Salt Lake City. We need Jesus Christ as sorry, Homer and Chima Hotel for. I don't think we could make. Selected from the general authorities and
general officers of the church. And music for this session by the Mormon Tabernacle Choir.
We say Bonneville Distribution and na Edin Jumade ma. It's Yamra se obibe Chisa Jumade a wanji to me.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, Ofutufo, Odikan, Ewo, Asorin Penny from Honor, Obedi, Efanwe, Nim.
Brothers and sisters, we welcome you to the fourth of the 180th. Well, Jesus Christ, sorry, we hold my chema hunting for. Sanya Dana de and Rano Pano. Ye chase aye of Rusu bread. I pray a Pemohan and Cromer de Sanciano, President Heber J. Grant, a chase. Was she ye welfare program? I have friend church security plan. So I conference at that Neddy said, Eddie a fee at your song. Enum na sabre ye freno church welfare program I share akra bebre the music for this session of conference enuma ye beto wojumedia si efi tabernacle choir a mark Warbeck edienim na Richard Elliott any Andrew Ensworth e bossen kuno kwa ni bebwe jumedia no a moto all the rock of our salvation na sabre omobeto Sabbath day. No, Elder Gary E. Stevens, your audio son will be born pie.
Sweet. our Father in heaven.
Yeah, that was it. Say you were a default, Otis, Thomas S. Monson. Small for the Munich corner. Yeah, that one. Yeah, you want soon to move. Yeah, that was a there was also a bass. I see to be a one. And it also for dear to me. Natural calamity have put many of thy children in. And him say, Nima Bonnie, Bassa Bassa be break across for assassins, you know. I'm a mummy brings walk on Huchimo. If I on my way Japan, honestly, so it's about one.
We would.
If you please, I would say, Heavenly Father, yeah, Jehovah's wrong. Ask thee to bless us. If you please, I will pass our bush rain. Say, if you more the answer, be do a man, some so. That we may near the apostle. Say, be yeah. And so, if you're Shreffrey, Udabana Jinkwamon, your boss and pay. I will win him. Udaba is Christ of whom concluded him. Amen.
The choir will now sing.
Hark, all ye nations. Hark, all ye nations. Following the singing. President Dieter F. Uchtdorf, Dr. Sumieni, President Sedekano, and Ebekasa, Onu Echino, Elder Paul V. Johnson, Oka Edu Sonohu, Ebekasa, Onu Ansu Echino, Bishop H. David Burton, Presiding Bishop, Owa Sonomu, Ansu Ebekasa.
Come, ye nations, hear heaven's voice through every land.
What a marvelous choir.
Choir, yeah, the power. And some markers here, but I could have a similar back to the same sea, Damascus, Quanso. Munna Munim, sir, I sent me a brand here, friend, so. Anna, what you're seeing in this, sir, or better, I'm sorry for no real BFA. So, a ha, sorry, man, I'm a cosy, I said, Nabi Brain, journey free, Jerusalem, sir, I'm going to be joining the buffo. So, Taiwo. Na bra obedru obem Damascus no pofrimu pe ena kanea etwa ne hu hiae na oti ehwe fom na oti ani akase so adentina wo time sa in such raya de esa so abrabo na esese wiase nso yenim sɛ ɛnneɛma bi te sɛ sei ɛsi na yɛ mpo yɛdi ho adanseɛ sɛ biribi sei ɛsi 1820 afa Joseph Smith abofra no na ɛyɛ yɛn adansedie kan sɛ ɔsoro asan abie na Onyankopɔn ɛkasa kyerɛ ne akɔmhyefoɔ ɛne n'akyidifoɔ na Onyankopɔn ɛtie yɛ mpaebɔ nanso bebre ohon ma onwudwins agye so onnya bibi suehun bi te se so anase Joseph Smith enya de anwo bagye adi na onwudjina enso anu so onkwa kobo sunso onwunwram na onwudjina an adansidi anu pepepe but onwo enye se onde onwo beba ba bagye adi na onwuntimi emfa gidie se osuani na ongu pe bibia ebetwe ongu ma ongu agyedi ongu ejina Damascus ekwanso ese ongu mre na onua ba bibia no aye asori ba nene nyina na ne baby ebewui na sa ohawi a ema ni kro wona problem no oye ese adenti na bibi tsese eto na brabo mu na oseda eka se sesia oni na dance ente sese ne anete na opese agise esru ebie ema no anyesa onji eni biem enti no ojina hon mu ese mre bebre no anso ena onwu enam kwan bi nso enti onwu so ojina Damascus kwan so twen onwu empese onwu de onwu bese sɛ ɔnwo yɛ Nyankopɔn akyidifoɔ ɔmpɛ sɛ ɔnwo gye asɔfodeɛ tumi no ɛnso na yɛ a na ɔnwo twetwentwentwɛn ɔn ho sɛ ɔnwo bɛyɛ ade a ɛbɛboa ɔma ɔnwo bɛtumi agye asɔfodeɛ tumi no ɔnwo ɛretwɛn sɛ yɛde adeɛ no ɛba bɛhyɛ ɔnwo nsa sɛ biribi a yɛahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ na yɛyi ɛhu nyinaa afiri mu ne kora no sɛ obi a ɔpɛ sɛ osua ɛfa Yesu Kristo mu no ɔbɛba aba abɛhu na ɔno aba abɛnya biribi afiri ɛsoro ɛfa owura no ho mpo ɛma ɛba nkakra nkakra kakra bi a ɛba na ebia na wonhu ne yie anaasɛ wonhu sɛnea ɛteɛ ɛfa abrabɔ anaasɛ ɔsom kɛseɛ no nyinaa na biribi a ɛba bɛka ho bia no ɛma wohu ne yie sɛ nkakra 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 no ne nyinaa aba bɛka bom no abɛhu sɛnea ɛɛfɛ teɛ ɛhɔ nom ɛna wobɛtwa w'ani akɔ w'akyi ɛwɔ ɛsuahu a yɛsua no na yɛbɛhu sɛ agyenkwa no aba yɛn ɛne aba bɛtena ɛnyɛ sɛ ɔbaa baako pɛ ba wabɛtena yɛn nkyɛn a na yɛnhui wei ɛbɛtumi abɛyɛ yɛsu ahu sɛ yɛde gyidie ɛtɔ kɔ so ne yɛantwɛn ɛwɔ ɛkwan a ɛrekɔ Damascus so a medi adanseɛ kyerɛ mo sɛ yɛn agya a ɔwɔ soro no ɛdɔ ne ma ɔdɔ yɛn ɔdɔ wo na sɛ ɛhu hia a Ewurade no ebema wo so e de wafa ohawa ewo abrabom nyina se ye de akoma emu abubuo ne sunsun a ehun adwa emre bebre hon mo ne yakasa a ye agye se ye de akoma ne tie ehun behia se ye bedwum enema ewo wiase ma aye de wo ya abrabom se ye ntie susum no enkasa ekasa kire ebe ye din se ye be ti susum no ensema ekatre momye nsua se ye betie ewo ensema susum no ekatre na ye nhwe se ye be dis ye difo Thomas S. Monson eye nhwe so ni eman senia otie susum no en ensem no edoso mribi edabalat ekan baako ekyere zebra president Monson eko Louisiana eko ye asori state president ebisan so betimi akwako sra akolebe odi mfie du efen kristo a na wenya kram a eku no na nabusianfo abo mpa ye se president Monson beba aba besra nanso na ongufie ni wa ena nonso ni shise enso edu ya no ojwin so ontime nkonti oka se ongu ebe bo mpa ye o state conference ni nano ongu fa kristo di emre mu ampa erade ni ebusi ano ebe tia se na edu mimenda ebra conference ni president Monson sorry na se sunsum no eka sa chire no o se mema emofre ikwa na ongu mrami nche na munsi ongu kwa na we mu say eno so ahima ye onwe dia na nnyema oka na fe ohun ni ye na akolani din eko so eba ni trim sa otie sunsum no na ohwehwe ni nneme yi anopatututu ena present Monson ene efri ekwan so etu kwantintintin eko akolani empaso na okoduru ho no odinani hwe akola no a oyare na oyare ontimi nsori na ontimi nkasa na yare no emani hu ade na ekan na kuma ye sunsun no ekan na kuma brother Monson efa ninsa enokas kristo okagu na sunsun mewa ha en akola no de ahoden enso kan se brother Monson minim se obeba menu anum ma ne mema momye nyire ye ho na yenhwe yenfo ye ho nka onwo nyankopon anase rade ebetimi de nani ato ye nso na ombetie ne nsem kitinkiti oka sania so etie ewo ekwan ye nam Damascus erade eden ena apese meye bibi fufro so a ema ye ntie erade no ene no efrise Ewurade di sɛm no ɛma yɛso ankasa sɛ yɛbɔ empire emu ayɛ na yɛn agya ɔsoro no ɛpɛ sɛ yɛbɛsua ansa na yɛwie ayɛbɔ empire sɛ ɔbɛkyerɛ yɛ kwan ɛwɔ bere a yɛhwehwɛ emu ayɛ ɛwɔ nneɛma a ɛha yɛn abrabɔ mu yɛwɔ yɛn agya pa a ɔsoro no ɛbɔ hyɛ sɛ ɔbɛtie na wabua yɛn empire bɔ emu ayɛ no ɛbɛba afre ene a enipa eben ye ne yebusua ena trosem ena ewrade no komhyefo aye misue hu se enema kese a ye gi efri esro no enya na enye ya ye hiade nemu ma ya na enkoa nemu na ya na eboa afofro se ye dwe enkoa ye ho a ye be ye hu enema kese asunsum no ede ba ya ya brabom ene edu sema ewo yen abrabom president kimbo eka asase mi o ka se onyankopon ehu yen na ohweyen so na mrebebre na ye nam obi fufro so ene ode yen ye disrede ebrae enu nti ehu hia se ye besum ye ho ye ho nuanu ma mema ne ma yen na ya sebo apam se yebeboa yehu 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 ne ehia yafos ne asum se ne agenkwa no etre ne nsa na oma ankrofos no shira on embre bebre no ano en yempire yem mwa no bra ye bu nkotojezu na bra ye jina ye nanso na ye sum erade no ene onwa eben ye tu hu se adjuma eboa ya ye sunsum na eyi enema free ye ni sunsum ni su ne bie esuru mpoma na ye beye obi empire muaya ye aye hu ye yanso emuaye ewo ya brabom emre bebre ohonum erade no eyi echre ye nema aya na emaye nkoa nanso nema bebre ohonum a odis adanse die no ema wonwa onbetimi akachre nkrofo saa na tie e free adam emre so adifu abanya saa so na erade ne hwehwe free na sorry ma so onbebi onwa no no emre bia no onwa kan nyamesem no ewo ani jesu eya na nya bribia na emre ebi on ma na kom person onwo twi enema free asuko twen so a e din ekọ empimpim mas bebre na ya no nwo e ha onwa dwen se ebe de ne nkrofo se no mbebu ya e bia na ebe se me ni onwo na mfufa se ma kọ kanya me se ma chọ nanso no ye wanije asem a e wose yetimi de man krofo mfie bebre na mabusuane yeti baabi a baabi yeti no nwo ya ni onwo ti no onwo nkọ ya sori bi bribi anon bizan se ah na otwe ewie ye no sen na enema koma ho na yesa ne ye ka ensem a efa ewrade asem no na emum ye nko kekensem se bia agrodie ni neema sentine bi o ayese abofra bia okasa wa asori mu no ensem a okan eni e bia abamu e bia okọ akọsum nyankopon ewo mission ninsem o kan se ne ebe ebo ayen se ye busua ye nyesa e bia ye be se enkrofo bebre mayiri harret ona bribia na ohwehwe ensem papa ensem a ema obiso anase esre eka che enkrofo we mu bebre honma aya na ebo ayen nya emre ne onwudi ekasa eko emu ankasa na ye kan bi bi efa enema e haen a bebre na akase mu de se mrema mu efise mu wo masori no with so many social enema ni bebre atwa en ho ahia ene enfidie a ewo ye hon mu se ye de asempa no e ma enkrofo a emre na ebetimi akọ baabi bebre esimri bia betwam bia empa sisi ameka se misro se ebikra no bi de ni phone asend text message akase wakasa sima edun so onkan bebia emfa ewiem hyen adwuma ho my young friends minuanum kwala my dear young friends menavo fo nkwala me dom ebia erade no e Echese yemi ya no no akasa yemfa yensan so enfa nia yefre ne test message and mankrato enkoma obia enfa agwa erade asem no nemu misra mo se monye no brepam ene baby papa menu ano ma ne mema ewo emfidie atwa ehu asia no yebetimi de anije Acho erade enhyehye en amanema ewo ekwan a enye baabi eye adwuma nko a na mum ewiase nyina emre bi ohon ma bibikitu e bia efa dance die hu a ye de bema obi no etimi sesa onipa kon abrabo dan kwan nyina ekwan pa ye betimi aka nyamesem no se ye beye enhyeso se ye di na ye ye ne a ye gidie kire ya enkofo be hu se Yesu Kristo enhyɛn ɛwɔ yanim na se ye ni gye na asumdwe wo ye ne ewiase a enkofo petimi ebibisasa aden ene me bia as assembly openi bi kan a Saint Francis a o assist e kan o si ka nyankopon sem na bribia na se hu hia fa ensem efri wanum ka ɛho kwan bebree bɛba a akwanya atwa ɛho ahyia mamu men pare mu a mo twɛn kwan tenten ɛwɔ Damascus kwans medi adanseɛ sɛ Awurade ne ɛkasa kyerɛ nadifoɔ ne ne akyidifoɔ na obi a ɔbɛba ne abrɛ ne ho ase no ɔbɛkasa akyerɛ no mama ɛnwiinwii kae nhyira ɛnka nua ohun nanso wagye adi onyankopɔn dɔ ɔte wo mpaeɛ ɔkasa kyerɛ ne ma na ɔkyekyere ɔn akom awerɛ na ɔma ɔnwo ahwehwɛ no no ɔnwunya nteaseɛ na ɔbɔ ɔn aba so medi adanseɛ kronkron sɛ onyankopɔn asɔre ɛhɔ ma nkyirima ahotefoɔ no ɛnam kwampa so yɛwɔ ɔkɔmhyɛne ɔte ase na saa sɔre wei yesu kristo asɔre wei ɔno ankasa ɛna ɔdi anim nea ne din ɛda yɛ so mpo yesu kristo agyenkwa no me nuanom mmaa ne mmarima moma yɛntwɛn prɛ bebree tenten ɛwɔ yɛ kwan ɛnam Damascus so nanso no moma yɛmfa akokoduro ɛne agyidie ɛne anidasoɔ ɛne adɔeɛ ɛnkɔ yɛn anim na yɛbɛnya nhyira ɛwɔ kanea ɛwɔ berɛ a yɛrehwehwɛ sɛ yɛbɛyɛ n'akyidifoɔ na wei na mebɔ mpayɛ na megya me nhyira ɛma mo wɔ yesu kristo din mu amen.
Earth life includes tests, trials, and tribulations. And some of the trials we face in life can be excruciating, whether it be illness, betrayal, temptations, loss of a loved one, natural disasters, or some other ordeal. Affliction is part of our mortal experience. Many have wondered why we must face difficulties.
Ebi nso busa sɛ adentine yɛ kɔn sɛhwɛ mu. Yɛnim sɛ baako bi yɛ hɔ a Nyankopɔn pɛ sɛ ɔsɔ yɛ ho sɛ bɛhu sɛ yɛbɛdi n'asɛm so a nokorɛ ni asase abrabɔ yɛbɔ yɛ asase yi so no ɛyɛ baabi a ɛyɛ paa sɛ bɛkɔ saa nsɔhɔ yi mu. Nanso saa nsɔhɔ yi so no ɛda hɔ ma yɛn sɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛtumi aka Nyankopɔn. I'm back at home. Sir, your consort, your DJ consort, you want? I'm coming back trying. That what F witness says, sir. No trial that we experience is wasted. And so he be a muwa, a beko muwa. Ah, a beko kwa. Ye be in your honor, sir. Sir, your consort, you want? Your DJ come muwa. A buana say a ding. A tea, come on home. Na a shay a crumble. Na boy so many double bray and I'm sorry mu any a juma dindim po and a boy my inya a this year ye bass as to say bisya recently
a 9-year old boy was diagnosed a bemo anu wedi inko enya numpemo cancer na doctor ehwehwe na de so mo a man with chemotherapy or can say ebeye bre mu odin ma abemu eyi ni nebusu na central suka se ebinu bi sam se eyi nyina etwe mu a mesen aye tenamete na me kire ne se obenya apomodin obesisa ebre bi ani ho se ya mane hu aye din na yen kra a yen tumi eni amene hu esu no sa ne me enti se en won se ne me bi wo ha eye ne eye susu amaye ti se ye nsinto anani ye hia wo ya brabom obi e ni ho a onya amene ho ana wo mo e bo mo mo din so mo be ye ne eye Ebirim bekase adentina eme na abeto meso adentina urade edi eyi adesu ya to meso eyi nyina empo eboa woma omo eboa abrabopa enyina ne eti wo mo ho empo woma enya abomo eye sika kokwa na gold ajese ye ye di jaka ansana ahwate yewra Yesu Kristo no so enya ahoya na obrae Crimson Trail ewo Logan Canyon wo yuto no eye akwa kwan bi ankrofo faso na ona mu a wo hu ebon emo afɛ sɛ wo kodu ebon na pampa mu a ɛkwan ɛnam hɔ no ɛfa so sɛnsɛ na abɛdi soro no wofa baabi a ɛne foro ɛyɛ den na ɛyɛ bon no mu ɛbea yɛfɛ asie na wobɔ wo ho bɔ mmɔden ɛkɔdi bepɔ no soro a na woto w'ani a wohu wohu nea ɛɛfɛ ɛbron ɛda ase hɔ saa so na abrabɔte ɛberɛ a wofa amanehunu ne berɛ mu ɛden no ɛno akyi no wohu nhyira ne ɛnyi kɛseɛ wɔberɛ a wafa amanehunu mu awie no na nhyira ɛba Israel ma no ɛkɔduru ɛpo kɔkɔɔ no akyi ansa na wɔmotumi ɛfa mu nifa ɛhu ɛbofo afi ne nuanom hɔ ansa na akyire ɔkɔgye brass mprɛte no Joseph ɛhwɛ ɛberɛ a na anka ɛhu bi sum bi atɔ ne so na ɛberɛ anka ɔba bɛpa aba no ɔbɔɔ ne ho mmɔden ɛfrɛ ɛbɔɔ Onyankopɔn din na ɛno mu ana ɛgya ne ɔba no ɛdaa ne ho adi kyerɛ no mmere bebree wɔ hɔ a wɔma a ɛreba asɔre mu na wɔmohwehwɛ asɔre mu ɛnya amanehunu wɔ berɛ a wɔmwɔ bɛn asubɔ mmaa maamenom nim sɛ awoɔ abadaeɛ ɛyɛ ɛno akyi ansɛ na abɔfra ɛba yɛwo no mmere bebree wɔ hɔ a yɛfa amanehunu mu ansa na yɛhu nneɛmaɛyɛ me maame berɛ a ɔdi mfeɛ du ɔbɛnya yare a ɛkaa no too hɔ na ɔda mpa mu musumu bebree na ɔkaa sɛ ne nɔmpɛ bɛyɛɛ sɛ sapɔ berɛ a ɔda mpa mu no a ɔrebrɛ no ɔsua a kurowa nneɛma bi ɛfa Yesu Kristo asɔre ɛwɔ hɔ ma ahotefoɔ na ɛberɛ bi wɔ hɔ a amanehunu bi asiesie ma nneɛma bi a ho hia wɔ yɛabrabɔ mu wɔ saa amanehunu bi ayɛ a yɛhu sɛ nhyerɛ bi adi akyire ba na ɛte dɛ bi a amanehunu a yɛfa mu no ɛsen deɛ yɛdwen sɛ amanehunu no sen deɛ ɛreba nanso ɛyi nyinaa mu no ɛde aduaba pa ɛbrɛ yɛn wɔ yɛn honhom nyi mu sɛna paul kyerɛkyerɛ sɛ yɛbrɛ ɛyɛ mmeretiawa bi na ɛno mu no yɛbɛnya mfasoɔ a ɛwɔ ɛma yɛn da nkwa ɛho ani gye ɛho sɛ paul ɛka sɛ mbrɛ kakra bi obi a yɛatoɔ ɛboɔ onya yɛde to afiase na ɔfa amanehunu bebree mu yɛn mu bebree ɛbɛdwen sɛ yɛn mmerɛ ɛyɛ mmerɛ nanso sɛ yɛhwɛ nhyira a ɛba yɛn so a yɛbɛnya wɔ wiase ɛne ɛberɛ ne awie no mu no nokorɛ ne yɛn mmerɛ ɛyɛ ketewaa bi yɛn kɔbisa sɛ yɛbɛnya asɔhwɛ ɛne amanehunu yɛabrabɔ a yɛwɔ wiase mu ɛbɛma yɛn ne ɛhia amanehunu bi wɔ hɔ a ɛte sɛ ɛba wɔ yɛabrabɔ mu na ɛboa yɛn akwan ahorow bebree wɔ yɛn mpontomu sɛ na yɛwuradeɛ no kyerɛɛ wɔ n'abrabɔ mu ɔfa berɛ a mu yɛ den kɛseɛ Obrobre Okesemeni, eni Golgotha no. Eyi, eni dikan ema ni wusore, eni boshe a ema yinkrense yensu ye mre, ye bre ni amene hunu befi yensu. Ni, na huchire hu, enkunim diye ni se ofi e womu, esan sore ye. Atire biya se, ye nya enyia, ye mfa ni emuye demo. Anasi ye nya huwa dinya ye mre hu. Nansu, eyi ntumi ma wabra ye fa, e kwenti ya webisu. Ubi utu Amerika, eyi, ati so ye uyesi kunini wo Amerika tu omu, ati se, obo ni humo din. Se amanuhura eba yesu enye ni ayentumi eniso efise yewo erade no emoa yebetumi aye ade nyina wo kristo a ohye nden no bra ofi ni yarwa mo elder robert dh eka wo general conference se wo mri epim Mechere rade se mechunya neti se mishunya awo ni ama fom ne hu inhiya se mechime nya amenhunu bebre. Sa akase eti nye e mwaye efi se ye chere mi se sa ahunti ya mi eni amenhunu amifemu aye e rade mrano eni rade e kwansu. Mishunya se o nyame se menkwa me fa amenehunu yi mu na emom na bofo e beka me ho na ebinum empo e ya bofo wo doctor ni nurses for ani me ho ka for mary a ebre bi so wo ho a erade e ni pemu no na or the assure abofo bi e de ayrechiche e bremu wo bra na me hia mu a Ye jo wasu edoye. And ye nim se, nyo de ni yue beshe erad nyen kupon mounu. Ye be buwano wa nameni hunumu. Na obe manu so, ebre edie chino. Ebre bibe ba, ye be kwa kudu veel nechi, ni ye be hu, ni ye be nyanti asebi. Ye mpeso bibe kase wewe, ne mom. Ye be pese eradino ankasebe kase. Emo akwa no kwafo Paul in some ayeme nije he na beti efe Yesu Kristo do ho sa me amene hunu ene ana won ebetan ana ekom ana se ye ho beda ho ana se eboha da bi eyi mu nyina no yesi won ma ye din kunim wo ono a odo ye no minim Se Nyakupon tiasi na niba Yesu Kristo ensu tiasi. Miseni mse, wawo mua munu, yebetumi aye nkunimdifo awa amene huwa yefamu wa abrabo imu. Yebetumi abe yese wamu, wa Yesu Kristo dimu. Amen.
Enyano mamachi Enfie 1897 muno David Abrantia David Oman K ebo epunu bia no ebra na oyɛ esempakanfo ewo Stirling Scotland memu no wabo epunu bebre mu na saa dane de epunu obo mu no oba bia na ne ho akyere no ye epie na wo hu na no hu sɛ ni hon echiri ni ye. Na oje asore no enwomen ena obusa eda make ensembi a eda make re enfi da. Obusa ni se wei betimi ato eduane amamiana. Na ifri sabre no eda make enre fi da. Na echiri ocho se Efri sabre no, mibi hu se, Kristo asore no, eye asore a ɛsan so ɛboa nipa ɛwɔ honam afɛn mu no. Na ɛbra me firi hɔ no na minim sɛ saa maame yi a ne ho akyere no ɛwɔ ɔtan ɛwɔ nipa ho ɛne Nyankopɔn mu nti ɛnyaadeɛ a ɔbɛtie nsampa no. Na maame no ɛhia mmoa ho honam mu nana obia ni hɔ a obetimi aboa no. Fie kakra etwa mu no as ewiase nyinaa ekɔ ahokyere mu na saa mmere mu no asɔre epti tenani President Heber J. Grant ɛne ne nkafo nom David O. Mackey ɛne President Clark ɔmo de tu dwa sɛ ɔmo yɛ bibi a yɛfrɛ no welfare samway ankyɛ bia na ɔmo frɛ mpanyimfoɔ mmienu a ɛyɛ Marvin J. Ballard ɛne Harold Lee sɛ ɔmo ndi saa welfare dwumadie anim. Na wei ɛnyɛ adeɛ ketewa biara na yɛ adeɛ soronko. Nyankopɔn yi nipa soronko bebree sɛ ɔmo ndi ɔmo anim. Na President Clark ɛka ne pefe sɛ saa welfare dwumadie a yɛhyehyɛeɛ no ɛyɛ yikyerɛ a Nyankopɔn ankasa ɛdaa no di kyerɛ President Grant sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi akɔ so ɛwɔ asase so. Na ɔmo a obi a wakuta tumi atumi aboa wɔ ho. Na asɔre mpanyimfoɔ yi ɔmo de ato hɔ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa obi a ne ho kyerɛ no. President Grant ɛkaa sɛ ɔmo hia biribi a ɛbɛboa nipa ɛwɔ kwan biara so ɛmfa ho ne boɔ. Na ɔkɔɔ so kaa sɛ ɔbɛto asɔre no ntwerɛsɛm so ɔbɛma asɛmpakafoɔ no agyae sɛmpa ne ka na mmom ɔmma obiara ɛkɔm ɛndi obiara. Megyinaa President Hinckley nkyɛn ɛwɔ Nicaragua man mu ɛberɛ na ɔrekasa akyerɛ nkurɔfo bi a ɔmo nsuoyiri asɛe ɔmo nneɛma bebree. Na ɛberɛ a President Hinckley kasa no ɔkaa sɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛma ɛkɔm ade mo anaasɛ munya ntadeɛ nhyɛ yɛbɛyɛ biribiara yɛbɛtumi na yɛaboa mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mobɛtumi anya biribi wɔ Nyankopɔn kwan so. Deɛ ɛtɔ deɛ ma yɛ nneɛma a yɛyɛ no di mu no ne sɛ yɛde biribiara to so sɛ ɛwɔ sɛ woma wo ho tɔ wo ho so. President Romney ɛkaa sɛ yɛwɔ nhyehyɛeɛ bebree a nipa ahyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi aboa ɔmo a ɔmo ho akyere ɔmo. Na mmom saa dwumadie nyinaa no ɛmo yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa nipa ne kɛkɛ. Na mmom ɔmo anyɛ ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nipa no ɔmɛboa no na nipa no atumi aboa ne ho. Ahotɔsoɔ no ɛyɛ adeɛ a ɛhia yie na ɛhia nhyɛsoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ahu nneɛma bi ani so. Ɛfiri asɔre mfitiaseɛ no yɛakyerɛ abusua sɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nyɛ ɔmo sikasɛm so yie na ɔmo tumi atɔ ɔmo ho so. Ɛwɔ sɛ yɛsua sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afiri ɛka ho na afei yɛayɛ pɛpɛɛ kakra na yɛtumi ahwɛ yɛ bibiara so na yɛtumi de sika kakra asie ɛwɔ nsutɔberɛ mu na yɛtumi de ayɛ biribi kakra na afei yɛdi nkɔmhyɛfoɔ no nsɛm so. Botan ti a yɛde saa nhyehyɛeɛ to hɔ sɛ yɛnhwɛ ɔmo a ɛhia ɔmo ne ɔmo a ɔmo hia mmoa no ɛkyɛn adwumadeɛ bebree ɛsan sɛ ɛnyɛ asase yi so nko ara hia. Ɛyɛ dwumadie kronkron a ɛbɛhyira ɔmo a omudimu bia sey nyankopon ma bia no e wo se yetimi eboa ye ho sere be ya yebetimi anya dan kwa na sa adwumadi eye adwuma pa se yebetu ye ho ache na yetimi di ye ho ama amamfo na ye ho nyankopon akwan King Benjamin anaso hene Benjamin chire se adie baako ntia ye boa omo a ehia omo no na yetimi di ye normal ama omo no eye selebe a yankasa nso yebetimi anya bonifache efri nyakopon eho no na yetimi anante tene ne won ni so efri se sorry ye share no na odoma pa ejina asori intem ama ye de eno edi juma ye ebrebia ye pese nya asase a asumdwe wom na yetimi etum pon wo ye mantem mu ye bom pa ye selebe a ye betimi anya odo ama ye ho na yetimi aye ne eye ewo ye mum nemum emfa ho se asori dan dodo ye besi ana se asori se na ebe nyini atre bia die ehia pa ne se ye behwe omo a omaye mre ana se ye be pija omo a omo abemabu na ya hye omo a omo nemu emoye mre se ye betimi ama omo a omo di awre ho no ye betimi ahyekyere omo we no se yanye saa no me ya ye be call se ye mu ena ye ntimi enma ewade ani ngye ye ho na eno no enye ade a nyankopon ehwehwe asori ewo as bishops bebre ewo wiase mafo nyina omo hwehwe ehiafo aboa omo asori mpanyifo ekuta nipa bebre a omo boa omo empo religious society fo no eka ho eboa no selebe ya omo hwehwe omo a omo eya hohoo ehia emoa na omo timi aboa omo ahyekyere omo re na omo timi apepe omo anisio na omo ma omo a omo kunu ewu no omo ahyekyere omo so re asori ma nkoma e ko serebe ya omo timi aboa omo omo nebe so anase omo a omo ne omo te asori ti ni bia na owo Hungary man mu no ohun se na ne na sorry manum ehun chire wo mu efe ohwehwe asase se de be a omedua bibi kakra wo so ohwehwe ponko e de enoma tu ponko ye chi se de be a ponko ibe boa na omatima siesie asase no na anche bia na ponko ni wuye ne mum omanjai so for dear to me for nyina e bai e de enoma ibe bo omo abeti so ena omo pia ye serebe ya asase no ebetima ye no motima dua enoma so we eche se omo timi de obi omo yonkunum adisoa eto omo so nemo mekai ebrebia na ewo mabusua abakon ensem na William Martin ebra na omo ba solik memo no na omo fa bebia na ese awo no anu ayedene ye nti yesuma menana baako aye friend Robert Taylor Burton se onko na onko boa saa onko foya na omo tu kwan ba solik memo na Robert etro se na awo no anu ayedene ye I want to know then send into me and to your nine po. Na I said dear Bibia no I say I no inti na obia into me and to quine. Na ye de a normal boa emma man for said a bear or meeting me akoso at anemo na nipa be bree and so a we na a bra omo koso se omo tu kwan no omo duro bepa bi e frene eko no omo jinaaye Sansana mami bi e wo abaiwa bi na fe omoduro se omoboa mami no Robert ehu se na mami oni atade nti oyi na tade na emfa ho se awo na na ewo mu no oyi na tade e de mami no se de bea obachichire abofra no omo wo akola no tu ni din echo se de bea ombe kai baby a omo wo no no any awa na ewo ho anche bia no ye frere Robert se ombe ye asori mpenyefo baako ena osom asori bebre ni nkokra bre mu oyare ye na ofre na busuafo nyina ehia se de bea obeshira omo ansa na wawu na okansem bebre chire omo ni etwa to okan ne se munhye omo a ehia omo minya mane mema se yes yes ye niji omo a omo boa asori na omo timi boa omo a ehia omo ye niji omo ho a omo so omo yi omo ankasa enoma eboa omo a ekom de omo na efe omo ma omo omo ni ntade no omo hye omo atade na omo asra ayarefo no na omo timi achichire omo re we any ajenkwa no adwuma ohwehwe free na suafo ho eye adwuma odo yi a any adwuma oyi oyeye ebra na owa asase so minim sesenka wa hasese a sa adwuma ina ka obedi efie edioson num a yete sa welfare yi akoso aboa nipa bebre efie sa mre no adwuma atumpon ewo wiasem fana nyina sa adie na eye enkonhye nhyehyɛ ya nyakopon ema yeyeye enye bibia nipa bi efa ho adwen na akyekyere a egyina so no ekyere nipa yeye eno na ekyere se yeye agyenkwa no esuafo ana se Kristo esuafo se ye behwe ye ho ye ho na yetimi akyere odo ama omo ehia omo eye adwuma soronko a nyankopon ene ne doba akyere yesa yenye sere bea yebetimi aboa ne ma mumienji mumiendi agyenkwan no enchechere so na yenye se ne okakye Samaritan ni no se monko na monye se ne mahuni ewe mu ena medi adanse ewo Yesu Kristo din amen.
The choir and
sorry money na ebeto. Let us all press on. Na ngu tu bia Sister Sylvia H. Allred. Oye first counselor, Aye Relief Society, Empen in front, Obeka Sachin. Sister Allred Eka Sevia, Yebeti Efri Elder David A. Bedna, Okadumi Enunu. Kwa no betu, have I done any good today?
This is the 181st annual general
Oha edio ochi baako enhye mu aye Jesus Christ asori ehoma enchirima ahotefo.
From the beginning of time.
Emfiti asen nan Awurde na akye sɛ sɛ yɛ pɛsɛ yɛ bɛyɛ te sɔ nem nipa e wo sɛ nya akoma baako ne adwen baako no sanso ka sɛ emransɛm ne disu mi akasie mi nu sɛ do Awurde nyankopɔn wo de akoma ɛne wo kra ne wadwen nyina na fe do nyɔnko te sɛ wo ne twato no ansana asɔre no yesi asɔre ne wie no Osan eka kire on se onwomwa ehiafo ni onwa onwunni bi na onwomwa on na wezi munya den na enam ezan commandments innem e che se mondo mohomoho na monso mohomoho we ni ani ni enam e che onyankopon achi di ni ebra ye di mfie toso edioson dun edioson num e wo sa enhisha edibua ehiafo no ye de bois asori ma so onwa betimi ahwe onwo so na onwa timi asom afo asori na ahyehye enhyehye a eboa onwo honamu sunsunmu ene onwo adwimu so onwa ebe boa onwo ne onwa busua ene afoforo bishop enso ewo tumi se obeboa ahiafo ne onwo onwo ni bi ne se obeboa onwo sa na ema ewe nyina ho won ne word na ne Priesthood quorum and a religious society and a home teacher, teacher, and visiting teachers. Eboa, religious society, Bribiano, your horn music, your bebuasa, and more. Bra, Prophet Joseph Smith, as she said, religious society, 1842. No catcher, man, say, we need and fitiancia, ewo, and merpa, a bebua, and on way No catcher, in your man, say, your bebua. Ehiafo ene ekunafo ene onwa ejanka se yebeboa ehwie enwu egu akuma ewo onwa onwa kuma ebubuo na yebema ekunafo akuma enia enije na san ekecho onwu se se mobeboa emema no na onwa nya enyumapa na onwa behwe enema ede adoye na ya bua ni ehia o na yebe bua baabi a yetin na emam ni mema ewo asori mu eka bom ede emwa ebre onwa eni bi asori priesthood mpenimfo enso ekobua ema sunsun mu home teachers eko ebusua nyina na ne ka ho ne se onwoko ekoboa on adum chede a ewo abusua bia se abusua bi ehia se onbesiesi onufie se onbe boa ma obe mebi so anya adwuma religious society president enso eko efie no na okohwe ehia de a ewo honum na visiting teachers so akwa akoboa ahwe abusua no so na empredudu no onwo na edikan ko ewo bra ohia ewo efie bi mu na onwo de akomapa eboa abrebia a ye ko ahokire mu asori mai wo wiase mu hanyina eboa e wo so onwe niji ewo akwanya e ho so ye de beboa nkrofo ye kekan ya ho den ne emu anyina bom e de boa ahiafo onwo ekom de onwo ahokire won na enunu na ye eboa na ya ji nkrofo nkwa Bishop Bia won your friend the Lord's storehouse. Aye, ye dear sir, ewa bra sorry mano edi onwumre on waduma che de any onu bi bia onwo onu onu sika emma bishop mse onwo de be buani yesi nyankopon asori wasasi so. Ye betimi di we na abwa ewa bra ye tia ye fast offering. Na bibia ye wa de be ma bishop se onfe emwe hianfo. Na se ne wiase esesa no sa ne ma we nyina ensesa if you say if free esro na eye adisem aye no kre ebra asori ma ene onwe busuafo ebo onwo ho eye adwuma na onwo ne nyina achi na onwo ntimi enya ne onwo hia nyina no asori ne eba bebo awu na yesese se yebebre yebe bua no nyina so ebetimi anya onwo anwa adwuma na onwa hwe onwo awu Na dia ye friend self-reliance se ye betimi aboa yan ho na enye sunsun mu ni ehonamu ene me hia ma ye ho na ebusuafo e wo brai ye ye self-reliance na ye nsu ye yire ho se ye betimi aboa enkrofo ye betimi adi agenkwa no ensise a ode ma ense ye beboa ayarefo onwo eni bi ni onwo a ebre na se odo ene ebehye sa niema imu me ye de ye sa adwuma ya Suma aye sum no ebe ye asori no anase osum no e na eye adwuma In my various asori adwuma ye de aman bebre no e mama manhu Relief Society ni bishop fo a anwoboa enkrofo bra na me wo Relief Society e wo Chile eye 1980 no na oman no e kom e ba horom na adwuma bebre a enkrofo bebre no nwuni adwuma ye Na me hwe sɛ na Relief Society president any visiting teachers ɛkɔ na ɔnkɔye adwuma ɛboa nkrɔfo ɛwɔ saa ahokyere mu sɛ na yɛ kan proverb sɛ ɔma ne nsa so ɛkɔ boa ahiafo no na ɔsan kɔ ma ɔnwo ani bie nso ɛmmoa enuanom ma ne ɔnwabusuafo ɛboa wo ho ɛpɛ bibi ɛmmo ɔnwo ho na ɔfɛ ɔnsan kɔ ɛkɔ boa ɔnwo a ahia ɛmmoa Na oka sani oka o look oka se enukreni sa okreni ehieni odma bebre esin obia oni if it's a bebre na no onwo tu antoboa no no onwo de onwo bebre but weze de nia wo nyina no de amanyankopon emfie kakra bia chini na me san wo Relief Society president e wa Argentina And a hot monsoon, and then my boy didn't. I was a crumana on a juma ain't na essay. Now, my son, who sent ya sister, me call her Kinshasa, Ewa Congo, and Antamanova, Ewa Madagascar, and a Bulawayo, Ewa Zimbabwe. I sorry, man is recited a man na at Wasu with GDM, a boy, and crack running with Bussy and for. Ebwa nwa eni bie. Se ube jwin se ahubrasi eni inu ya ba anaso bema a ya frenu wa sori mu. Se ube timi abwa ubiye hiyano ni arehuwa ni yare na ohawo ewono suno di enije ebrenu. E nwa nwa. Enfa hu se ye dodo ye so anasi yesu. Ubiya wa sa akwenyano. I see Debbie and a see baby. I was say I hear cousin. Kala, I hear Oba. I want Kala mienu. Niku eko juma. I on mantem. I want ne ba to sum mienu. Anche biya no okans asim wechem. I see me niya freshe me meye counselor will release society. Na fe me dream say enye mashem me sududu. Me den metimi kra akwa ye se adwuma na mehwe enma ye wo me wardim e wo bra me a me brese metimi aye oyirepa ene se maame anaso batampa ma mema emienu bra na odwindwindwin se ya na ne ba wadi emfemienu no eyare enti nafe bibia ha no ntimi hu se ne obetimi ahwe ne maamienu e ho na sister Wasden a no ye ne visiting teacher Ana nenina su ubebo epun ena mami wenyi inti na wawo penti uchre me niema yose meye na oko drugstore eko koto eniema bae na enwe chini na osan kwa shere se mikun yebeti miyako ako fan every train station waba ifi entema babe buwame na senya oye ya mijiri se susunkunkun ne kanuma anebeye saadi eno ema mi arishi muse Erade ene esuma anu na erade bebuwa mi meti miaye ni asore pese miyen. Erade no onyanko pon doye na onimye nina au haone niyeme achwa ye mweshia. Enti bribi ansi ebo mpaye na enam obisu ena obuwa ye eti ye mpaye. Bo erade ne kase na we mune nipe nina abe unze mu ye mechi difo se mado muhu muhua. Na onyanko pon kristo Adom mapano ye 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 hu obra ye ye tu ye hu esum nkrofo na eno ena ebre onia ode ade ne manase na amania oje nso na no na ma ye be ye akyidifo ankasa saa enhyehyɛe a yɛahyehyɛ wɔ asɔre mu a yɛde boa nkurɔfo yi ɛboa ɛwɔ onyankopɔn kwan no so momme yɛnwe yɛn ho ne yɛnwa pɛpa na yɛmmoa awurade no storehouse anaasɛ korabea dan no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛnya adɔeɛ ɛne ahummɔborɔ na m'ani gye na mesrɛ sɛ yɛn nyinaa de ɔpɛpa ɛbɛkɔ akɔboa nkurɔfo a ɔwo ɛbrɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔwo nso ɛbɛnya anigye na ɔwo akoma nso anigye ɛne ɔdɔ aba abɛhyɛm awurade ne nhyira yɛn nyinaa sɛnea yɛrekɔ so ne yɛdi ne mmaransɛm so no ɛne ne kanea mewɔ yesu kristo dim amen.
I express gratitude for the inspiration that
media dance here fa senia and I'm so about you is anyu me say my baby pa na metinia mo kana say brothers and sisters I invite menya mana menya mama nsana from say mama yenya say me fancy yen fa niam me ni bia fa kane ho the decan say by say you call a dance sumo mo na you so kane mo a mo kana say precopeno a hamba into my eight me who and yeah money into me who you know the NFT has a night into me and who and I said not any moments no when you can hear who sounds as you know I did back when she everyone say preco panel can you buy the second experience is you know toss me you know the CMI share sir and I drew a best somebody on the part some okay senior kania kakra kakra so na nam so ma awian so bepue wo wie mu sia fa ye the way to kania ye nya sia ye so kania so on so a ye be hu ne se awian ampie prekopekora nanso no e ba kakra kakra se be ya kania so e be ya shen wo adan mu ma anadwo be ya na pan so no ne Ukrainians no awian so bepue wo wie mu nanso no efiti asie no na yenim se awia no bepoe wo mere bebre ansa na awia no bepoe ebeba no sansus yonso no ache me hu ne se ye hu kania wo kwan kakra kakra mi sino sansus yem yuno no sino efa kania hu no sino ye betime sun yema bebre efa akwan hom di asie adie se mo hu no so wegi anie chire nso me bom pa ya se nkon so beka ye ho senia and then so no yebetu ye ni na yesu ade afa akwan a adie sem ho nkon so enam so ye adie kyen ye adie sem ye onkota ho dia efri nyankopon ho ba ne ma owasa asi yesu ho wensu ye nhyira kese a edi mu ba ko bia ewo ho aka nkonkon ho odifo yesu me ka se nkonkon ye odifo na onipa biara entumi nya ho nkonkon wo bra onya adie sem nso adie sɛ mo ho no wɔ som a ɛda hɔ ma nnipa biara nso a wɔgye ɔnam asɔfodeɛ tumi ho nso gye bɔno su no ɛsesa no brabɔ na ɔdeɛ nsa go ntiri so ɛde ho kronkron nso akyɛdeɛ no ma no na ɔnam gyedie nso ɛdi asɔfodeɛ tumi mmara so sɛne ɛbɛyɛ a ɔbɛgye ho kronkron aka no ho saa nhyirayɛ nso yɛ nhyira a ɛna hɔ ma asɔre mpanimfoɔ nko a nanso no Ukrainians no ɛda hɔ ma yɛn nyinaa na ɛhia sɛ ɛnua mmaa ne mmarima ne nkwadaa nyinaa nso a ɔbɛdi mfie nwɔtwe nso no na ɔbɛbɔ ne nsu no nso no ɛhia sɛ wɔn nyinaa nso bɛnya saa honhom bi na ɛnam apɛyɛ ne ɛtene ne abrabɔ ɛna ɛtwe ma ahom kronkron de yɛ bae ho Joseph Smith ne Oliver Cowdery nso abɛsua a adeɛ a na ɛdi mu paa ɛfa adii sɛm ho kronkron mmerɛ a na wɔtwerɛ book mɔwɔ ngoma no ase no nnua no nso bɛnya nimdeɛ bi a na ɛhia sɛ ɔbɛboa ma ɔtumi ayɛ n'adwuma no sɛ ɔbusa ɔnam gyedie nso busa wɔ akoma a ɛmɔteɛ na ɔgyedie sɛ wɔn nsa bɛka a mmerɛ bɛtwa mu no nso no ɔbɛkɔɔ so a bɛtee sɛ adii sɛm hoho no nso ɛba ɛnam ɛkasa ka kansɛm gu yɛ adwene ne yɛkoma mu ɛnam ho kronkron ho nso ne sɛnea onyankopɔn kyerɛ wɔ no so no sɛ montie wei ne adeyisɛm honhono ɛnti ne wei ne wo nkyɛdeɛ fato wo ho so me kasa pintin fa se fato wo so e fa di se mon kron so na se wo chen kun kron so yesu yan se hun kun kron so o kasa fa se e ho kasa bo ko go ya so mo enam so o kasa se enhrema go ya so mo ntun en pem bi o ho a e bo ehia se be hunu se ehia pa se be twen ho fro boni e wo bi ase mo te se enua bo ne ne nwoma nsam wenum ne enkodi a obonsam nam so ede shen yen na o shen se be twimi amayate nsam a efri onyakopon ho a onam ne ho kronkron so de mayen yimu bi ar nso no ehia se be modi ase be fa dwene ne be bo mpae mpa asia afa kwan a yenso ebetumi atwe ye ho afri obonsam no so hwe ho na ya fa ho konkon ena anasa di ho konkon so no atwe ye ho so adi asem na kwame bere so ba ye ho ebi tse dae so anisu adie ho no osoro asomafo nkomodie ene nkanche adi asem ne bi ho a ebantem anasa ena adi ahoden so ba ebi nsu wo ho a yebehunu nkakra nkakra ene boka omo science ye ho mi enu a afa kane ho a maka san fa nyina bo ama ya tcs ma tcs ye fa e kwan mi enu a enam so ma enya ayisie no so ye talk ye so kane aso wo dan na esu omo a we ni te sania yebe te nyame asem na wo prekupe mu ye mu dodo onso enya science su yi ho bi wo mra na ye bo mpa ye na nyakopon yi asem ye mpa ye bo ano woma wakyere yɛ kwan na ɔbɔ yɛn ho ban ɔnam nene ɛne ne mmerɛ so ayi asɛm so saa nkyerɛkyerɛ yi a ɔka mekan nso yɛhu bebree wɔ twerɛ nkronkron mu ɛne asɔre ɛba kɔsɛm mu ɛne yɛne yɛbrabɔ mu nokorɛ ni saa nwanwasɛm nso bɛsi nanso no saa de yi sɛm kwan yi nso ɛnyɛ kwan a ɛsi da biara no and so second year but we be hun kania kakra kakra ese se ne awia no be poe wiemu se anadwo be ya no pano so a wen so chere se a chance ne beti yakopon se won kakra kakra so and pempi ho so a adi se so ba en kakra kakra na so ketwa ketwa free ye paye ene ye tene mu ntene sa esumdie free yakopon chere so no a ebegu ye ye ho ese se de te se bosu a free so no saa kwan yɛ nam so bɛ nya adiyisɛm no so no ɛbɛyɛ ne a ɛda hɔ da biara nso no sɛ yɛkae sɛnea nefi mmerɛ a ɔyɛ nneɛma bebree ansa na ɔbɛ ne nsa bɛka twerɛ kronkron no firi labour ho awie no hoo kronkron no de nefi nim de ne kɔ Jerusalem mpra na nefi na ɔnim nea ɛhia sɛ ɔbɛyɛ no nanso wɔansua sɛnea ɔbɛyɛ ɔhyɛn wɔ da baako bi mu nanso no awurade no kyerɛ yiwe nyinaa gye kyerɛ no kakra kakra a sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛhu kwan a ɔbɛnam so ɔbɛyɛ hyɛn no asɔre yɛ ba kɔsɛm mu ne yɛbrabɔ mu no so no yɛhia saa nsusuyɛ bebree ɛnam saa kwan yi a awurade nam so yi n'asɛm de kyerɛ yɛn kakra kakra nhwɛ so wɔ ni nokora a nyankopɔn ɛnam Joseph Smith so de baa asase bio mu no so no wɔanyi wei nyinaa anyi ankyerɛ no prɛko pɛ nso saa nokorɛ a ɛdi mu no nso no ɔyi n'adi kyerɛɛ ɔdiyifoɔ no wɔ mmerɛ a na ɛyɛ na nso ɛfata president Joseph Smith nso ɛkasa kyerɛɛ ɛfa sɛnea saa ɛbɛsi n'abrabɔ mu mmerɛ na meyɛ aberanteɛ no mpɛn pii a na mebɔ mpaeɛ sɛ onyankopɔn nyi anwansɛm bi nkyerɛ me sɛnea ɛbɛyɛ a madansedeɛ nso bɛsi pintin nanso awurade anyi nneɛma nwansɛm ankyerɛ me nanso ɔkyerɛ me nkakra nkakra kɔpem sɛ ɔmaa me hu no nokorɛ afiri me tiri so kɔsi me nan ase kɔsi mmerɛ a na akyinnyeɛ ne ɛhunu afiri me mu koraa wansoma ɔsoro abɔforo biara ama mɛkyerɛ me anaasɛ wamfa wama soma abɔforo panyin biara nso ɛmfiri soro a mɛkyerɛ mmerɛ no ankyerɛ me nanso ɔnam ne ho kronkron adi sɛm nso bɛkyerɛ me kakra kakra sɛ ɛbɛyɛ a mebɛhu no nenam saa kwan yɛ nso na ɔde nimdeɛ a ɛwɔ nokorɛ mu Babu won ama won wasi pinting na wonim no kra senior onyankopon nim no na obe nyankopon pe senior Jesus Christ aye no na anwade biere ni ho a betimi aye sa adwuma yi ye nema ye asore menyin so empen pin ho na ye kasa bebre fa anwanwasem ho se kasa sam me pin so a ebre ho a ye tue ne etwa saa kwan a Nyankopon nam so di nasema yi ekyere yen enam sa ekwan ye ekwan a enye den pan nsi no eboan man so ye ti Nyankopon ne no empempi won so a yere be free makasa afa meni ni pa bebre wasore mo di nkomo wono a wodwen se na wodan si die eni ahoden kra anase wodwen se woni ahoden wo honhomo I sense na one year and one juma debiano. And Pempion so said, yet you know, if I dear Joseph may be home were in the animal, and answer Saul and I or call Ocro de Marcos Munus, and answer Ama come on and so on. A marriage didn't say, Yena BBAing. I sense na Yenya Samuel was saying, and what dear where I come on. Minya, my name, Minya, mamma. Sir, would you and I say, would you win your phone? What, Miss Samuel? Moon, say, be beyond how Cosso, Scosua, didn't you uncle Ponson, or yes, a Christmas moon? That's all costing yet where you are. Won't you mean you're not down? President Joseph F. Smith, of course, can say, Tremmy, a chair hunting for or didn't hunt all a tree. I want to see him, send a bear, obeying at Pinty, while ceremony. Na mensu mechre o asore ni mu a onyina pinti wo Nyankopon nim a na onam akwan a eyetro so emfri anwasem mu ena Nyankopon eboaye ameyasi pinti wo ne kremo na nso na mahobrese ahobrese ne gidie setie ena ibe Nyankopon sem so ne beboaye asio ho foforo bi nso afa kane anho a yenso besua ne se afa enchechre kakra kakra Nyankopon di nasme yi jishen no empen pio ho a ewia pie wo mra na ewie mu aye kusukusu anam so na ewie mu aye kusukusu nti no ana ye ntimi hu se ewia no bepue yenso na ye ntimi hu emre pintin a ewia no ebepue nanso no sa no pa yenso no ne krene nso na ye wo gidi se we a ya no pa nanso no ewia bebo nso ye koswa bo ye brabo was that quite in your answer? And pimping your heart, you know, at the same free Yankoponch, were Mara not Yansu Yenim, a quiet on Namso, and answer, and Mara, you know, said the same you. A back of someone, sorry, Monsieur, a boy, may it answer me, I say. War 1829, Monsieur Oliver Cardew, now your school teacher for War Primary New York. A Mara Obosia, a new man at Joseph, I hear a book of Mormon on Honest No. Oliver nya a bibi atin kama wana kuma msa onko na omba mwa sa omba udifu yin. E inti no otu kwanko Harmony, Pennsylvania na baya chule fuwa Joseph Smith. Se, mra obaye ene mwa odebe buwa Joseph Smith nusinu baya adia ene ehiemu uwa mwa 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 mra yin nusinu. E riadin so nam Joseph Smith su yichile Oliver se empenpi nusina wanya adi sam afri de hon hon kongkrumu. And Yakupo catch and say, we are my air. Won't me am my baby or what a nay, you know. Beside what's here, say, what was Sammy? Now, and so me, what you be a marginimal, and then so me can we answer a war. Send you also be home and say, Yakupo, Concordance, no, are you watching what you know? When's no, am I Oliver be home and say, what na pimpin so a Nyankopon yi na asidi ho no so ayi na asemadi akyere no ne krene na all of ampona onim anasa wan hu se ekwan be so anasa emra Nyankopon yi na asemye di kyere no na wenso na ehia no se be ya obanya ntiasie efa adi sem ho hom no so no ne krene na Oliver na onam kanie mu atisani ama na awia ebepue wo ma na awia se ayi kunsukunsu no mpona wonim uncertainties and challenges we encounter in our lives. Emre bebre na yenso na yenim ni epese ebeye wo ye brabo mun so. Anyankopon hwehwe de ohwehwe an se ye bebo modian na de betumi aye. nanso yebegye na di ye hu asro abofo na asye ente asro nebi emfre asro himamu nanso ye hia se ebeko so da bia se yebedi nyankopo mrenso se mpo na ye nim se ye ye de nyankopo pese ye ya nanso ye koswa di ya pam so ne di nyankopo mrensem so a nanso na yebomodia se yebe nia eye nanso yebe ni papa pa nso no yebetumi anante anya akomaduro se gidie se nyankopon baba ye ho ban na ono so ade ne honkon so beka ye de beka ye ho menua ma ne nyema ma we ni se se nia wo ka o twenkonkon se empenus no wonso benya wakoma mbo nyi mesi painting wo nyankopon ne mo se obo modia hwehwe ade honhun na ode ode fato ho ode to honso a menso mesha obo se obo nante wo nyankopon kane mo emprem bi ho a ade se honkon so beka ho prekope emprem bi ho so a ebeba kakra kakra a obeka se boko mpoza so wan hwe ye a won tin ne nanso na akwan bi ebefa so obeba kane ebeba bon ho bi a nso no Yankopon kania nso bebo ama ama wati wani na ashe wakoma mu ebedi wanim na abo woni obusu ya ho ban me di adanse ye se me ana me ye do for Jesu adanse di en se ye je wasu ne do ba Jesu Kristo ti ase adi sam hon hon sia dia aye no kre na da ho ewo yenyan ye brabo mu na sa asumi nso wo Jesu Kristo asore wo ho ma etie hoten fo won Media dance efa sa no kure nyina ho wo Yesu Kristo din mu. Amen.
We are especially grateful. For the Tabernacle Choir.
The radio says Tabernacle Choir for Atunyum. For the beautiful music. Enyum Srunkwa Omatu Amaye Anape. Nipabekasa Atratuono. Ebe Yankomsheni. President S. Thomas Monson. Na Owea Choir for Nobatunyum. Omatu the Spirit of God. Nefe the Empire Boy Chatuono at the Colester Eberbo Amaye. President Monson.
My beloved brothers and sisters, Minya Mani Mama, I send my loving greetings to each of you. May the maid don't mean share my money now. Se ejo wasre be kame ho obra me nmo kasa ene o mame ka nema ensem fuebi enche mwanfa anope bishop sister already ne brother Burton efa astray warfare program no afi edio son enum obra yeshe jumede yase ne ehia nkrofo bebre. Amen. He just said, "Me ni mama omodi se jumedi nim emre biyechum." And omu ni omu as Sister Burton, Brother Burton, ni sister already kind. I am my ward, and I'm a ward ho. E yini ni mi huye obra na mi ye. Bishop Abrantewa was Salt Lake. Ah, what a apem ni edu watchi num na eyin omo ekrafo edu watchi enai ewomo. Me da asori warfare jumedi any religious society any priestly quorum hase me simo kase se asori warfare jumedi. Aye, Nyan Coupon, Akasashe. Now, my brothers and sisters, Sabri Minya Mani Mamma, Conferency, aye, and fear me and Senia, ye mamma Monsasso, a jimmy to me, sir, and some many challenges. And come, Shani, meaning, sir, and Sambe Bray, as you see, Nancy and Yanshire, and Swiftum. May Nyan Bray, sir, may a quackusha, as you see. Temple, say yes, you know. Me hun shahro. Efa temple, you hun. Na me pese, me nemo kasa anope. October conference 1902. Nya no dear sir named Joseph S. Smith kase. O behe se, e brebi beba. Yes, ya fa name be wahua. E hun hia. Say nuanom betumi nipa ne betumi akoho on fi oha etwa mu no ha asore no ebe mfi 1830 to 19 ekosi 1980 ye si a temples edio ne baako ene Ohio ene Nauvoo Illinois dwe ho se fi ebre 1980 ebe si sabre oha any do inum 115 temples and there are the temple me inside yeah then it didn't so come on na temples do nun siya and a ye si and I say yes see we sa ni amabu boy ebe koso akwe nimo a ye si a fofro akahu sa. Yeah, Penny say temple ebe bay ubiya. One of the temples currently under temple aye seen in Sabre Awamanas, Brazil. It may be a tremu making kafa and yanum eko oha a womu fi omu fi omukromu Amazon akwaye mu a mo eko temple at what São Paulo, Brazil. Be a quensin a pim emi enu echi o mutu kwan e won su amazon nsu no so ena nan o mu wie no o mu kotra basmo etu kwan ena miensa ana aduane kakra bi e o no mu nya bebi na ena eso echi no o mu kodu temple no San Paulo amo kwaya ya de ekese na omo wie amusa ko efie nso eya kwen akwen mua na omo ja omo nya mahye de ani nshira edechi sample omo eni sike bia wo mo ho no omo nya sample mo ehohom ani ho nshira omo ni je won nshira omo nya sabri Enfie bebre twa mu. Manas for any age. Awon kasa ehu se ye si temple amam. Temple eben real negro esubontino. Bebi a wo enhira ema enuanom a eben temple. Wo ahotutu wo yeti won so wo ema nyankopon temple. E shemen cry. Ed enije Any anase ebreme. May I share with you? Minimo ensusu Terry and Terra Motom and Womedu Ebusenina Eba Sermo war 1960. Wabra missionaries Eba Womo Cromo. I bear acquainting or hot effort Tahiti. Anche bia na omo pese omo beko akoso mo ebusia no wo temple sabre na temple e ben mutan family ebusia e New Zealand ana e kwa e wo mo ara ye na e ben ho omo betumi I say a plane omo fa airplane e to kwa e ya asikakese ma No money, sika. I'm on the airplane at 2 o'clock. And I said, Obenye, you may be aye or Falcano more Pacific. A horn into Brother Botan and Ma Gerard. So mobile corn in Buffalo for all no what babe be a friend in New Caledonia. A acquainting a penny and son. Passage to the mines. Now, no transportation back. Now, obey me, I call you, you man, so I'm going to trace Kebby amounts or Beckle. Now, I'm going to call you, you mine, so a pacica. A year, you my din din, a brother, only a mutam, uncle, echo fee, echo, sir, a bosiano, a janema, a fibia. And fear na echi no a o ma ye adwuma denden onua mutan ne ma enye sika dodo a omo hia na omo tumi de abosuana akọ New Zealand temple ho na obaba ne baba ba ko entume ama omo nyina ye ko hye omo so awo temple na omo nya ene je kese na onua mutan e fit Temple Echo New Caledonia. Echo ye Juma and Femi no Etria a car a man a baba. I went to many one called Temple in Fiesia. Oba ba wa wari and in a ba and okuno. A chino O Niamutum Echo ye Juma or Temple Sabre na Tahiti Temple no so you might almost see. Ama umada nedi. Na okoye juma womu. Enuyano mani mema tempo enye diya yesi huo. Enye moba ani mota yesi. Nemo yesi ma ewo amani hunu mu enye adansidi mu. Ya tehu ewo ahutu suwa yetu suwa enye ayye diya yeye. Tempo omu isi ya bre mu. Ohio Catholic Temple. Na anuanom a ewo sabre ehia kan ma woni. Ne ya kachom si yensi temple nti omukosi ye. He basi kembo etre se Nyankopon kwa anene nim ehia na aka. Anuanom yi. Ane kwan a mo fa so na omotumi edi se adwuma. Eyinyina echi no. Ye pamo won efi Ohio. Any temple ano mo edo eno echi omoko Mississippi ano wo Illinois na omoko tena omo fre bia omo tena ne Navo so omo bobo omo humo den bio na wo nam jidemu SNC temple ema omo nyankopon ye town moni Obranka omba bewie na vu temple ye sampam won bio efi na vu na omoko hwehwe bebe ewo esreso a obia empe obrani amene ho ene ho a omoho omotisi wo ma omobo omoden ewo emfi eduanai so omobe si Salt Lake temple no a esi ho pintin ewo ye nchemu wo ama Yen chen heya I been conference center. Ebinum to wo hu si ho. A bring yina eti enipeti wo musi wo ma temple in Sieno. We bray a digjuma ho abo modins on benyesa in shra e fi temple yumu. Why are so many will? Dentina be bray edi Nyame pi esi ho sinebe yombe nya tempo munshira omo enim dan kwenshira no ai fi tempo no enim se nyep I yisu woni amwebia eni ho a eyedin since omo be nya sanctuary fi tempo akwentro dindin bi eni ho maom and I say omo ho bechiro omo Since omo beko temple omo nim se enkwa ayede ayeye wo temple no ema ye ho kwan se debi no ye be sensan ye chi akoye jowo sro enche ni ene ye busu anyina akobom biew ni enye tumi ni nshira ni ai fisro eyi eho amfaso sin ade nyina Sabri, and to say you move a brain into quan quetri and send a marco temple mo. Or how mo edu watching num no ebbain temple. Ye move your heart. Sir, according to ye kakra bipe. So, what temple? Now, ben temple. I won't need tree. Sacrifice to be setting aside the time. Ne wadusha ne se wo be pebre na wotumi akọ temple abre nyina ne ma bebre wo ati se ye ye wo temple won e twen wo asamado se be yo mo adwuma ama wo no ye be hu se ye de dwuma bi a wo mo ntumi anya ama wo mo president joseph f smith e tre se What you might dear, yeah, yeah, won't in constant console. I can't or more a crow or more as someone be few or more. No more better was some I do what you may dear, yeah, dear man was a sister. No more any big ever near why I'm a homo. My brothers and sisters, me and my mamma, work is ours to do. A you may, yeah, dear, I said, yes, a bay. Wome ame busu mo no me ho ne ama shon ko bia ye ne ebusu akọ temple mu yakọ ya ye de ama ye nana no ma etwa mu se wonye se dwumede ya enko temple mu ana se wo ni recommender bibia en since obe sisi wo ho na wo ate se obe kọ temple Neti se wo ye sabre se wo be sie sie wa brabo na ma wetu mi akoje recommend so be obe jani amebia entne na entume ma onko ne ma obe nya jide so be tria untutu su dudu no ne eye ne uhia bia na bomodi ana koye so be tumi age recommend na kra recommend is a idea hu hia o if you said no query eye ne hia so be kwa urade fie no age insure nyina e twa wo ho wonya eye nyina aye ne hia titire ewo asore ma bia ho ene insure aye ge eno wo temple urade temple emu no mi nua ma emu a wa moye mrante wa ma weni enhwe temple ebre nyina enye biribi a ema wo nkɔ temple no na watumi anya saa ɛda nkwa nhyerɛe mebɔ m'aba so mo a mokɔ temple abere nyinaa na mokɔyɛ asubɔ ɛma wo mu a ɛwo mosɔre anɔpa tutuutu sɛ ɛbɛyɛ a motumi akɔyɛ asubɔ ma ɛwofoɔ yi mentumi nwene kwan bi a mobɛtumi afi ɛna wodaa ase sɛ mo ɛnkɔlae ma memma mo ɛfotuo bi a President Spencer W. Kimball ɛde mae ɔka sɛ ɛyɛ ade pa sɛ awofoɔ ɛbɛma apiam biara wɔmode temple mfoni bɛbɔ hɔ sɛne ɛbɛyɛ a mmɔfra ɛyɛ nketewa mpo ɔmo bɛhwɛ mfoni aberɛ nyinaa ɛkɔsi sɛ ɛbɛyɛ wɔn abrabɔ ɛbɛbɔ abra na ɔmo ahu sɛ ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ ɔmo bɛkɔ temple ɛbɛyɛ ahyɛdeɛ a ɔmo ayɛ deda yɛn nkɔlaa ɛto nnwom bi wɔ primary mepɛ sɛ mekɔ temple mɛkɔ hɔ da bi me ne me papa bɛkɔ na megye di mesra mo sɛ mobɛkyerɛ mo nkɔlaa ɛwɔ mfaso a ɛwɔ temple no ho wiase ɛyɛ berɛ a ɛmu yɛ den ɛtena bi a nneɛma atwa yɛn ho ahyia ɛtwe yɛn twetwe yɛn kɔ fam nanso me ne wo sɛ yɛkɔ temple a ne yɛkae bɔhyɛ a yɛayɛ a yɛbɛtumi adi amanehunu a yɛfa mu nyinaa ne yɛdi ɔtamfo atwetwe ntwetwedeɛ no ɛyɛ bea sononko a yɛbɛnya asomdwae ɛbɛte yɛn ho na yɛahyɛ yɛn den me nuano maa ne mmɛma ma menka temple foforɔ bi ansa na mawie meka sɛ ɛberɛ bi a ɛnkyɛ koraa yɛbɛsisi temples yɛbɛsi baako nso wɔ ɔkuro bi a yɛsi no mpem adumienu ne aha ɛwɔ ahanum a ɛtwa mu wɔ Rome temple no ɛyɛ sonko ɛfisɛ yɛsi wɔ ɛkuro a ɛdɛ din ɛdɛ nso ɛkuro a Peter ne Paul ɛka nsɛmpa Yesu Kristo nsɛmpa no wɔ mu no na ɔmo nyinaa yɛkum wɔn mu October mu ɛtwa mu no berɛ a yɛhyia mu ɛwɔ Rome hɔ menya berɛ sɛ mɛbɔ mpaeɛ de ato adan a yɛba abɛsi temple dan a yɛba abɛsi yɛbɔɔ asɛ yɛfrɛ kuro no mu senator ɛne vice mayor Yusepe Shade a ɔmoka wɔ mu a ɔmode wɔ mo sofi ɛka asase no sɛne ɛbɛyɛ a ɔmo nyinaa bɛde ɔmo ɛbɛka wɔ mu a na mepɛ sɛ ɔmode wɔ mo nantia shovel yi anaasɛ sofi yi so a ɔmotu asase no na ɔmo sereɛ yɛnya ne yɛpɛ na ɛda no ɛhye wɔ mu kakra berɛ a kwa ne etu nyumo Italian kasemo amoto Spirit of God yet enyatin kebiti se osru ewasase so ne yeninye enyenije enya enase wo nyakopon a na enisu etoye ni ebra ebe wo mo ewo amen ebenya aye de wo temple nyakopon fie kunkrom mede na ase ma me nyakopon wo temple aye si ni wo room ene ansra yesisi wiase nyina emu biara ejina sa ahwede ma wiase ahwede ema ya dance die se ye nyakopon wo sro so peso shrine na peso sha ne mama Mary, my name, Mama. I want to trust soon in Emo. Temple beer, etche a dance day. Say, you are see a tea. Etty say, and no quiet say, say, ye boy, a bra boy, yes, him. Me dear, you want dance. Me, you are mamma, Nima. Mommy, a moy, a homo, what day. Nye 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 beye biya siye beko tempo. Nye binye tempo ho hon hon mono. Awa ya kuma mwini yefiyo. Mwumi ye ni erade, ye erade ni ya jenkwa Yesu Kristo no eche. A odi ni husi ho mae. Se beya ye binye daankwa. Nye nye onye wye. Enkwa we ejano ahini enumo. A yinimen pie bo a may bo, na me bo sampe, wa yesu, wa ya jinkwa, yesu Christo, o ye ya rad animal. Amen.
Our Father in heaven,
how grateful we are for the wise and loving counsel we receive this day. And how grateful we are for the music that has touched us. Yakuma any yakra. Any Hong Kong Kong, I can't your home. A war, Sergeant Media say. There was a poor Emma or Doba Cora, O man, the Bibu, am I? Send a bear, ye be to me, a Gina, ne be see a quam beer. Ne Timmy Anya, a rechicher, a womb, ne a hose, wa quine, a war ho. E japa ye bom pae se ye betimi ede sa no cray na yetimi adwene ho na yetimi ede aba ye brabo mu na yetimi aye wosuafo ewo ye dwuma ye mu na ye bom pae ewo odoba Yesu Kristo dim. Amen.
This has been a broadcast of the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.